to the yucca, to the double.
Busy.
Onione, 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 nekuone, nekuone.
Yuck.
Hard to defend the nasa na 40 ko on. Cha cha nasa, yo my nasa. Dishi langu lipo, kwako alone. I be a breadwinner, let's go for dinner. Paka paka ina, shots pull sana. Dubai China,
vipi jina likapanda like that. Just like that, business class, parties on yacht.
Mikogo yo photos, maukoto mitonyo. Love ka fogo,
fogo, fogo.
Sunday brunching, they ain't wanting onyo. Hawata kizogo shapanda naye mshikaki kwenye boda. Shasha naye soda kambebea mikoba. All that uroda ni noma na the shutter folder.
Hawataki tena unione nikuone.
Busy.
Unione nikuone
yani ze.
Unione hawataki tena unione nikuone. Unione nikuone. Unione.
Unione, 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 unione. Tule tushibe, slay kwenye kochi. Kote tutimbe, tuna stress kwenye pochi. Turuke tuimbe, dance na makofi. Tuvute tutinge, drinks na mimoshi. Hawa tupati party na perfume Dubai. Mikosho mikali, kula bati za kigumo. Raza ndani ya sayari, kwa bahari all night. Mwalu menipiga kabali kwenye kona. Hatuna speedy tempo yetu kama reggae. Bwana kwa bibi nimechanganywa kama zege. Mizuka kizidi anavungata. Wanga ongeze ni bidi, naona mshapata wenge. Big star nyota ndogo ni bebe. Hawataki ila yetu chati baby. Lina kelelele kwa tupu ni debe. King easy na busy sio wewe. Nikuone, 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 nikuone. Hawataki tu.
Hawataki tena unione, nikuone, unione, nikuone, unione. Hawataki tena unione, nikuone, unione, nikuone, unione.
Hawataki.